Atuyana abana bekalete begomba. Apatikana apambana anonya sente. Abana basome
tebakeza mu matumbi
tebajula
obulamu bubalamire
batunda bulamu abantu bwe batyo mukama obalaba amaziga ge bakaba kulwa abaana baabwe gawulirenga nesala zensaba kusaba ozitwalenga emergency abaana bakule n'okufuna bafune emotoka bavuge byebegomba bagabirire babigule n'okufuna bafune mukama nkusaba buli mwana w'omwavu basanyuke kubanga nange eyo gyenva nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu mubanyumire nkusaba buli mwana w'omwavu basanyuke kubanga nange eyo gyenva nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu mubanyumire saba ofuke chigo bae chidukiro toba vangamu abayala obagabirirenga manyigabuze kusabo bawanirire bachusize obwenyi mumaso gabalabe bawe oba wanguze munange bingi bibasobera nkusaba obawe songo kulemerako wadolu sibigana
kusaba buli mwana w'omwavu asanyuke kubanga nange eyo gyenva nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu bubanyumire nkusaba buli mwana w'omwavu asanyuke kubanga nange eyo gyenva nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu bubanyumire
Njegerezo wafu
Sumurura
Awane mikorimo vya betima
Sumurura
Omukisa kwe bimfuna
Sumurura
Omukisa kwe zate
Sumurura Mkulabia kongo chuso mtu Abate wasina fuke songa Ngate tobo siri ange Kukusaba kwa babanja batana uriba Manyi osobora mukama Kuma nange je wanzija wana Mani osobora tata.